waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca bisha Juun ay tahay 6/2025. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Warka maantana waxaa ugu waaweyn nin Australiana oo lagu xiray baali isagoo loo haysto eedo ama dacwooyin la xiriira maandooriye. Laba xarumood oo gargaarka loogu qaybiyo reer Gaza ayaa dib loo furay kadib toogasho dadku ay ku dhinteen bilowgii toddobaadkan. Waxaa la xaqiijiyay nin Australiana oo injineer ah oo magaciisa la yiraahdo Robert Peter in laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Iraq. Ninkan ayaa 2021 lagu xiray wax isdaba maris ama waxa faroodka loo yaqaano, inkastoo qoyskiisu ay sheegay inay ahayd been abuur. Ninkan ayaa la xiray kadib markii muran ku saabsan qandaraas uu ku dhisi lahaa xarunta bankiga dhexe ee dalkaasi ee cusub la isku afgaran waayey. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay ogtahay in dhibaato weyn xariga Mr. Peter ay kasoo gaartay isaga iyo qoyskiisa. Hay-adda Maraykana oo gargaarka ku qayb Gaza ayaa dib u furtay lama xarumood oo gargaarkaasi lagu qaybinayo kadib toogashadii dadku ay ku dhinteen toddobaadka la soo dhaafay, kaasoo lagu dilay 27 qof. Madaxa hay-addan oo la yiraahdo Gaza Humanitarian Foundation, John Agri, ayaa sheegay in hawshu hadda ay socoto sidii loo furi lahaa xarumo dheeraada oo gargaarka lagu qaybiyo ay ku jirto mid laga furo waqooyiga Gaza. Si loo xaqiijiyo, ayuu yiri in gargaarkaasi dadka naftooda lagu badbaadinayo si ammaana oo markaasi waxtara loo qaybiyo ama loo gala hawshaasi. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wado inay cunto iyo gargaar kale u dirto Gaza iyadoo marinaysa ta la yiraahdo Kareem Shalem. Inkastoo ay jiraan, ayuu yiri, waxa uu ku tilmaamay maamulayaasha Israa'iil oo mar walba isku dayay inay gargaarkaasi hor istaagaan, waxa uu sheegay in tirada gargaarka Gaza galaysa aysan ku filnayn in shacabkaasi gaajaysan lagu quudiyo. Nin Australiana ayaa lagu xiray baali isagoo loo haysto dembiyo ama dacwooyin ku aadan maandooriye. Madaxa la dagaalanka maandooriyaha ee gobolkaasi baali, Sinaar Subaya, ayaa sheegay in ninkan Australiaanka la xiray kadib markii garoonka diyaaradaha ee baali laga helay boorsooyin uu lahaa nin Hindiya oo laftigiisa sidoo kale la xiray. Maamulayaasha ayaa sheegay in ninkan Australiaanka uu baali mar walba jiray ama soo booqan jiray wixii ka dambeeyay 1988-dii. Waxa ay ku eedeynayaan in maandooriyaha xashiishka la yiraahdo laga keenay Los Angeles iyo Philippines ka hor inta aan la keenin baali, halkaasoo askartu ay ku qabteen 191 garaam oo maandooriyahaasa. Dalalka Indonesia iyo Australia ayaa wada qaban doona ayaa la yiri dowlad tus military oo ay ku qabanayaan jasiirad istaraatiijiga oo ku taala bariga dalka Indonesia, iyadoo labadan dal oo dariska isku dayayaan inay xoojiyaan iskaashiga dhanka difaaca. Morarata, jasiirada la yiraahdo, ayaa ahayd meel muhiim u ah dagaalkii labaad, iyadoo Mareykanku uu isticmaali jiray howlgallo uu ka waday Philippines. Australiana ay sidoo kale u isticmaali jireen howlgallo ay ka wadeen Borneo oo dalka Indonesia. Wasiirka difaaca dalka Australia Richard Miles iyo dhigiisa Zavari Zelmboden ayaa ku dhawaaqay in dowlad tuskaas wada jirka ay sameyn doonaan labada ciidan kadib wadahadal labada wasiir ku dhex maray Jakarta, halkaas oo ay ka shirayaan arrimo amniga la xiriira. Donald Trump ayaa dhaliilay Elon Musk isagoo sheegay inuu ka xun yahay mucaaradda ninkaasi bilyaneerka uu kaga soo horjeestay barnaamijka canshuur jarka iyo nidaamka dhaqaale oo xudunta u ah ajendayaasha mudaxileedka labaad ee Donald Trump. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadda ku hanjabaya inuu qandaraasada dawladda oo dhan ka jiran doono Mr. Musk. Muranka labadan u dhaxeeya ayaa si degdeg ah waxa uu noqday mid banaanka yaala oo hadallo kulkululay isku dhaafsanayaan. Australiana waxa ay ka fakareysaa in hilibka looda ee Mareykanka Australia loo soo dhoofiyo iyadoo Australia isku dayso inay heshiis dhanka ganacsiga la gaarto Donald Trump, gaar ahaan canshuuraha badeecadaha la saaro. Tan ayaa ka dambeysay kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu markaasi arrintaasi hore u dalbaday ka hor inta Anthony Albanese uu shan shir kula yeelan dalka Mareykanka madaxweyne Trump, iyadoo ra-iisul wasaare Anthony Albanese uu doonayo in canshuurahaasi badeecadaha Australia laga daayo. Dhismo ayaa ka socda ayaa la yiri meel ku taala waqooyi galbeed ee magaalada Sydney, kaasoo noqon doona ayaa la yiri iskuulkii u horreeyey oo ay yeeshaan bulshada aaminsan diinta Hinduuga. Dowladda federaalka ayaa hore ugu ballanqaaday lacag gaaraysa 8.5 million oo dollar inay ku taageerto dhisidda iskuulkaasi laga dhisayo deegaanka Oakville la yiraahdo ee gobolka Hawkesbury ee New South Wales, wuxuuna dhismahaasi qaadan doonaa muddo 2 sano in lagu dhammaystiro. Tirakoobkii dalkan Australia laga sameeyey 2021 ayaa lagu ogaaday in diinta Hinduuga ama dadka Hinduismka haysta ay yihiin diinta saddexaad ee ugu weyn Australia, laakiin sida diimaha kale oo ay ku jiraan Islaamka iyo Orthodoxku aysan lahayn iskuul iyaga u gaara. Saadaasha hawada magaalada Perth waa cadceed iyo 20, Adelaide waa roobab iyo 17, Melbourne waa roobab sii badan iyo 15 degree, Sydney inta badan waa cadceed iyo 19 degree, Brisbane waa daruuro marka dambe qaadaya iyo 25 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 65 cents oo dollarka Ameerikanka ah. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ciid mubaarak ayaan mar kale in leenahay. Haddana waa wararkii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo jeediyey khudbadiisa ciid carafo ayaa hambalyo iyo duco u diray bulshada Soomaaliyeed, isagoona khudbadan uga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka, dowlad dhiska, doorashooyinka, dagaalka waxa lagu yeeray argagixisada, iyo cafis uu sheegay in mar kale uu fidinayo dhalinyarada ka tirsan kooxaha dowladda ka soo horjeeda haddii ay soo laabtaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in kooxaha dowladda ka soo horjeeda ay caqabad ku yihiin dib u dhiska dalka iyo helitaanka adeegyada dadka Soomaaliyeed ay baahida u qabaan, sida uu yiri, waxaana uu sheegay inay abuureen baahiyo fara badan oo Soomaaliya ay ka maarmi kartay. Madaxweynaha waxa uu naqdiyey ficilada kooxaha dowladda ka soo horjeeda ay u banaysteen, sida uu yiri, dhiigga bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, isagoona fariin u diray dhalinyaradaasi ka barbar dagaalamaysa kooxaha dowladda ka soo horjeeda. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sidoo kale fariin u diray waalidiinta iyagu dhalay dhalinyaradaasi ka tirsan kooxaha dowladda ka soo horjeeda, isagoona ka codsaday inay u aqli celiyaan wiilashooda la qalday, siduu hadalka u dhigay.
Walaalayaal, maanta oo kale waxaan mudannahay inaan isxasuusino dardaarankii Nabi Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu markasta nafari jiray, dardaarankaas oo ahaa in qofka muslimka ah dhiiggiisa, maalkiisa, sharafkiisa iyo karaamadiisa ay yihiin xaaraan lama taabtaan ah. Maanta kooxda khawaarijta ah waxay bannaysteen dhiigga iyo dhibaataynta dadkeenna Soomaaliyeed oo ku midaysan diinta Islaamka. Xataa maanta oo malaayiin muslimiin ah ay taagan yihiin banka Carafo oo dhammaan gacmahooda kor u taagan yihiin ayagoo Ilaahay ka baryaya inuu u dambi dhaafo, ayaa khawaarijtu ay daadinayaan dhiigga abriyada muslimiinta ah. Waxaa wax lala sii fajaca ah in kooxda khawaarijtu ay ku adkaysanayaan kuna faanayaan inay daadi karaan dhiigga qofkii camalkooda foosha xun diida in uu la qaato. Walaalayaal, khawaarijtu waxay caqabad ku yihiin dib u dhiska dalka iyo helitaanka adeegyada aasaasiga ah ee shacabka Soomaaliyeed baahida u qabaan, oo ay ugu horreyso baahida bini'aadamnimo ee ay iyagu sababeen. Waxay khatar weyn ku hayaan jiritaanka madax bannaanida dalka iyaga oo horseeda baahiyo Soomaaliya ay ka maarmi kartay. Haddaba maalintan farxadda leh dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay marin habaabiyeen khawaarijta waxay haystaan fursad inay ka soo laabtaan habowga oo ay cafis weydiistaan dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda. Sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradaas, waalidiintood iyo cid kasta oo u caqli celi karta in ay u cadayso in ay weli haystaan fursad ay dib ugu soo noqon karaan dadkooda iyo degaanadooda, kana qayb qaadan karaan dib u dhiska dalkooda.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in inkastoo ay jiraan caqabado adag, haddana dowladda federaalk ee Soomaaliya ay gaartay guulo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ku biiristii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, qaadistii cunaqabateynta hubka ee saarnay Soomaaliya, cafiska deymihii lagu lahaa, iyo ku biirista suuqa bariga Afrika, iyadoona dowladdu ay xoogga saari doonto sidii looga gudbi lahaa doorasho dadban iyo dastuur qabyo ah, sida uu yidhi.
Dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, inkasta oo ay jiraan caqabado iyo waqtiyo adag, maanta waxaan ka dharagsannahay in waddadii dowladnimada aan ku sii soconno. Dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda oo kaashanaya saaxiibada caalamka waxay gaareen kow in aan ku biirno golaha ammaanka ee qaramada midoobay, labo in laga qaado dalkeenna cunaqabateyntii hubka ee in ka badan 30 sano saarnayd, saddex in laga cafiyo dalkeenna deyntii uu caalamka nagu lahaa, afar waxaan ku biirnay suuqa ballaaran ee bulshada bariga Afrika, shan waxaa socda dadaallo lagu dardargelinayo soo saarista khayraadka dabiiciga ah ee dalka si dalkeennu isku filnaansho dhaqaale u gaaro, lix dowladdu waxay xoogga saartay kor u qaadista dhoofinta wax soo saarka dalka, sidoo kale dowladdu waxay xoogga saaraysaa mashaariic waaweyn oo haddii alla yiraa kor u qaadi doono wax soo saarka, shaqo abuurka dhallinyarada, iyo guud ahaan kobaca dhaqaalaha dalka. Walaalayaal, dimuqraadiyeynta dalka waa tiir muhiim u ah horumarka iyo dowlad dhiskeenna. Suurtagal ma aha in 30 sano ka badan shacabka Soomaaliyeed ku dhaxayna xayndaabka amni darrada, doorasho dadban, iyo dastuur qabi ah. Dadka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin dowlad casri ah oo la jaanqaadi karta caalamka, ee ma mudna mid ka hooseysa halbeega caalamka isku raacsan yahay ee dowladnimada. Dalkeenna iyo dadkiisaba kuma sii sifaysnaan karaan bartiyaqaan bari uma kororto iyo jugjug meeshaad joog. Waa in shacabka Soomaaliyeed helaan fursad buuxda oo ay uga qayb qaataan go'aanka gaarista masiirkooda.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in muddo sanad keliya markii uu joogay xafiiska uu kulan isugu yeeray siyaasiyiinta kulankaasi oo aayaha dalka looga tashanayay, isagoona carabka ku adkeeyey in mar kale albaabka wadatashiga uu u furay siyaasiyiinta maadaama 15 bishan Juun uu mar kale isugu yeeray gogol wadatashi.
Bishii Juulaay ee sanadkii 2023 aniga oo xafiiska jooga muddo sanad ah, waxaan isugu yeeray kulan wadatashi ah madaxdii hore ee dalka. Ujeeddada kulankaas waxay ahayd in aan dhageysto talooyinka iyo aragtiyadooda ku aadan sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah khawaarijta iyo dardargelinta dowlad dhiska. Gogashaas waxaan fidiyey iyadoo aanay doorasho dhaweyn, si aan wadatashi uga yeelanno arrimaha masiiriga ah. Wixii intaas ka dambeeyey waxaa horumar laga sameeyey hannaanka dimuqraadiyeynta dalka iyadoo loo maraayo hay-adaha dastuuriga ah iyo la tashi ballaaran oo dalka intiisa badan la soo maray. Waxaan mar kale si rasmi ah ugu baaqay gogosha wadatashiga siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha bulshada, taas oo ka furmi doonta Muqdisho 15 Juun 2025. Walaalayaal, albaabka wada hadalka iyo tashiga waa furaya, mar walbana uu furnaan doona. Wada hadalka, isutanaasulka, iyo xurmeynta xeerarka dowladnimadeenna waa dariiqa keliya ee aan ku gaari karno higsigeenna dowladnimo iyo horumar waara ah. Maanta inooma furna wada aan ka ahayn inaan dadkeenna ka xorayno khawaarijta iyo inaan u jahayno waddo cusub oo ku dhisan garasho, damiir iyo danqaran. ولا ريال ما المها فرحدة لأوجد وحان هنبليا قارعة قدريا إذا ماذا قلب السيدة إيه قوة ديقان ندى الدلك اللو يقانو معوس ليدا أو أتاق الدفاع ومدن مدينة دولدن مدينة دين تين إيه كرامة ومدينة وسوجيت كينا فوجقنان تينا إيه نفهر مدينة سببت أن سفر حدلة وعيدين مانتا
ورك اس بي اس مقالة مقدشو.
We're celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact.
Did you know that in 2014, former Prime Minister Gough Whitlam died at age 98?
A key figure in the shaping of modern Australia, it was his government that launched in 1975 the ethnic radio stations 2EA in Sydney and 3EA in Melbourne, which later became the Special Broadcasting Service, SBS.
It was also the year SBS brought Australians together for the Football World Cup in Brazil, with radio offering commentary in 15 languages. It was the most delivered by a broadcaster in World Cup history.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Warbaahinta S B S ta ayaa u dabaaldegaysa konton guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay 1975. Warbixin ku aadan xuskaasna waa tan 1975 wuxuu ahaa waqti siyaasadda caalamku aad isu bedelay. Waxaa dhacay xasuuqii argagaxa lahaa ee Pol Pot uu ka geystay dalka Cambodia, dhammaadkii dagaalkii Vietnam, halka Australia uu ka ahaa sanadkii xukunka laga tuuray dowladdii Gough Whitlam ee Laybarka ahayd. Wuxuu sidoo kale ahaa waqti Australia ay si xawliya isu bedelaysay bulshada dhaqamada kala duwan ee maanta aanu aragno, waxayna ku aadaysaa markii ay dhalatay ama la aasaasay warbaahinta dalka ee dhaqamada kala duwan ee S B S ta la yiraahdo ee aad naga dhagaysanaysaan hadda. Dhankasta oo aad ka eegto, xuska dhalashada konton guuradu waa waqti taariikhi ah, waana marka S B S ama Special Broadcasting Service ay xusayso sanadkan 2025. Waxaa warbaahintan ay soo bilaabatay oo la aasaasay 1975. Ka hor inta S B S aysan noqon television iyo online, waxay ahayd oo ku bilaabatay redio. Bishii Juun 1975, wasiirkii hore ee arrimaha socdaalka Al Grassby ayaa bilaabay redio ay leeyihiin bulshooyinka jinsiyadaha ee dalkan Australia, oo ujeedada laga lahaa ay ahayd in nidaamka Medicare-ka ee cusub loo sharaxo dadka soo galootiga ee afafka kala duwan ku hadla.
This is Al Grassby on behalf of the Australian Community Relations Office.
Waa Al Grassby oo ku hadlaya magaca xafiiska xiriirka bulshada Australia oo idinku soo dhaweynaya Radio 2EA oo ah codka dadka jinsiyadaha ee dalkan Australia. Maantana waxaa ka baxaya luqadda Griiga. Waxaa lagu bilaabay in laga sii daayo 7 luqadood radioga 2EA oo Sydney ku yaalay, halka 8 kalena laga sii dayn jiray idaacadda 3EA oo Melbourne ku taalay, iyadoo luqadii ugu horreysay oo laga sii daayo sidaad maqlayseen ay ahayd luqadda Griiga. Warbaahinta oo hadda loo yaqaano S B S waxaa la aasaasay 2 sano uun kadib markii dalka laga joojiyey xeerkii xanibayay ama lagu hor istaagayay dadka soo galootiga ee aan caddaanka ahayn oo loo yaqaanay siyaasaddii Australiyada caddaanka keliya ah ama White Australia Policy. Professor Leng Ang oo ku takhasustay dhaqamada iyo taariikhda kana tirsan jaamacadda Western Sydney waxay qortay buug la yiraahdo The SBS Story oo la daabacay 2008. Waxay sheegtay in sharcigaas la tuuray waa White Australia Policy ay Australia u ahayd isbeddel muhiim ah.
That was the early 1970s when finally the White Australia Policy was
ahayd bilowgii 70-meeyadii markii ugu dambeyntii si rasmi ah loo joojiyey siyaasaddii White Australia Policy oo markaas ogolaanaysay in soo galootiga Australia ay yimaadaan iyagoo aan loo eegayn midabkooda ama halka ay ka soo jeedaan. Dabcan waqtigaas ka hor waxaa la aaminsanaa in qof caddaana oo keliya uu Australia soo geli karo. Markii siyaasaddaas la tuurayna, soo galooti ayaa dunida oo dhan ka kala yimid, gaar ahaan dalalka Aasiya iyo sidoo kale Bariga Dhexe iyo weliba waa dambe قارد qaaradda Afrika. Siyaasadaas in cadaanka uu kaliya dalka ay soo galaan waxay soo jirtay oo dhaqan gashay markii dalku uu federaal noqday 1901-dii. Xuduna waxa uu ahaa in soo galootiga aan Yurubiyaanka ahayn loo diido inay dalka yimaadaan, waxayna qaadatay 700 sano in siyaasadaasi la tuuro ama la joojiyo. Waxaana ugu dambeyntii dhacday in haraagii siyaasadaasi la qaado ama laga taqaluso 1973-dii. Waxa ahayd waqti isbeddel weyn ka dhacay Australia, waxaana la burburiyay caqabadihii midabka ku salaysnaa. Sanada uun ka hor ayay ahayd markii dadka indigeniska loo ogolaaday ama loo aqoonsaday inay muwaadiniin yihiin, kadib afti loo qaaday 1967-dii. Tani waa Faith Bandler oo u ololeysa xuquuqda madaniga ah oo hadlaysa ka hor aftidii 1967-dii. Ma aaminsanay inaan isaga qaadano in haa loogu codaynayo in dadka aboriginalka ah oo ay muwaadiniin noqdaan, ayay tiri. 1975-tii ayaa sidoo kale noqotay sannadkii qulquladii dastuur ee dalka ka dhacday. Ra-iisul wasaarihii hore Gough Whitlam ayaa dowladdiisii la tuuray 1975-tii, taasoo ahayd marka keliya oo dowlad Australia uu governor general ku eriyo. Waxa keliya ee dowladdii Whitlam laga dhaxlayna waxay ahayd markii ugu horreysay oo Australia lagu tilmaamo dal ay ku nool yihiin bulshooyin dhaqamo kala duwan ama multicultural nation. Mucaaradka ayaa waqtigaas soo jeedin jiray qudbooyin ku aadan dhaqamada kala duwan. Dowladdii liberaalka ee Malcolm Fraser oo xukunka qabatay 1975-tii ayaa albaabada u furtay qaxooti ka soo cararay dagaalkii Vietnam yimidna dalkan Australia. Chuck Collins oo professor ka ah muddo 45 sano jaamacadda teknolojiyada ee Sydney ayaa sheegay inay isbeddel weyn u ahayd Australia inay yeelato barnaamij qaxootiga lagu soo qaadanayo. Dowladdii Fraser ee waqtigaas waxay albaabada u furtay dadkii doonyaha ku imaanayay iyo qaxootiyo, taasoo aad uga duwan xisbiyada maanta jira qaarkood, ayuu yiri. Isbeddel weyn ayay ahayd, ayuu yiri, sababtoo ah dowladda ayaa ballan qaaday in 9 ka mid 10 qof ee Australia yimaadaba inay ka yimaadaan Britain, balse taasi ma dhicin maadaama bariga iyo koonfurta Yurub ay qaar badan ay ka yimaadeen. 1977-dii jaaliyadda Vietnamiska ayaa SBS Radio waxa ay ka heshay barnaamij afkooda ka baxa, taasoo ahayd markii ugu horreysay. Waalidiintii Nicky Chung waxay ka soo carareen dagaalkii Vietnam 1970-meeyadii, waxayna soo degeen dalkan Australia. Waxay sheegtay in markii waalidkee dalka yimaadeen dagaalka kadib, SBS uu ahaa meesha keliya ee ay wararka ka helaan. Runtii waxaan ka hadli karaa, ayay tiri, wixii aan shaqsiyan soo maray, sababtoo ah waalidkay waxay Australia yimaadeen 1979-kii markii Saigon la qabsaday. Markaa nimid Australia wax yar kadibna waxaana loo sheegay SBS habeen walbana wararka ayaanu kala socon jirnay, ayay tiri. Miss June waxay hadda madax ka tahay ururka haweenka Vietnamiska ee dalkan Australia. 10 sano markii Saigon la qabsaday kadibna waxay sheegtay in aabaheed uu weli dhageysto barnaamijka Vietnamiska ee SBS-ta. Aabahay wuxuu ii sheegaa inuu subaxii lugeeyo, wuxuu kale uu ii sheegaa inuu SBS-ta ka dhageyso app-ka si uu ula socdo waxa Australia iyo caalamka intiisa kale ka socdaa. Ku dhawaad 65,000 oo Aboriginal iyo Torres Strait Islander ayaa ku noolaa dalkan oo ku kala hadla 250 luqadood una kala baxa qabiilo iyo beelo kala duwan. Maantana SBS NITV waxaa ka baxa macluumaad loogu talagalay dadka indigeniska ee Australia. 1975-tii wuxuu sidoo kale ahaa markii taliskii Khmer Rouge uu xukunka la wareegay dalka Cambodia oo uu talada qabtay ninkii la dhihi jiray Pol Pot. Ugu yaraan 1.5 milyan oo Cambodiyiina ayaa u dhintay macaluul, shaqo lagu khasbay iyo kuwo la laayay intii xukunka ay haysay taliskaasi. Taasi waxay keentay in qaxooti iyo soo galooti badani ay ka yimaadaan Cambodia oo ay Australia soo galaan. Kooxdii ugu horreysay waxay soo galeen 70-meeyadii. Inta aysan Australia soo gelinna, dad badan oo Cambodiana ayaa sannado badan ku jiray xeryaha qaxooti oo ku yaala dalalka la dariska sida Thailand oo kale. Tirada sii kordheysa ee dadka ku hadla afka Khmer-ka la yiraahdo ee Cambodia looga hadlo ayaa keentay in barnaamij luqadooda ku baxa laga siiyo radioga SBS-ta 1979-kii. Isla waqtigaas ayuu TV-ga midabka leh waxa uu ku soo batay dalkan Australia, iyadoo telefishinadu waxaas wixii ka horreeyay ay ahaayeen black and white ama aysan midab lahayn. 1980-kiina SBS waxay qaaday tallaabadii ugu weyneyd oo waxay markii ugu horreysay bilowday channel television ah. TV-ga cusub ayaa sii daynaya wararka caalamka, dokumentariyo iyo filimaanta dalalka kale, waxayna barnaamijyadaasi ka mid noqdeen waxyaalaha SBS-du hadda ay caanka ku tahay. Soo galooti iyo qaxooti badan ayaa ka yimid Aasiya iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan kadib dagaalkii sokeeye ee Lubnaan ka qarxay 1975-tii dhammaadayna 15 sano kadib, ayaa keenay in bulshooyin badan oo laba Lubnaaniyiina ay dalkan Australia ku soo bataan. Luqadda Carabiga ayaa lagu soo daray afafka ka baxa SBS, haddana af carabigu wuxuu leeyahay channel digital oo u gaara oo 24 saacadood babaxa.
المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع وغيره من المقالات المميزة.
أجل كلنا SBS تأيى مربع مركة كدن بيسي وحي نقوني سي ميل أي تاغير ياشو كوبات عقدو كلاسو عدان سبورتيغان برتميه كوني يساقال بغولي يساقاشمي يدي لغادة بدن أيى لغو سو دري ريديو SBS كدي مركة انترنت كسوا بحينا وحا على بلابين إذا عدا هاسي انترنت كالفتيجي سلقا دقي سنكرو تاني وحي بلاو هيد سبدل وين سيدا ورباهين تالو استعمالو موبايل فون radio-yada lagu dhageysto. Madaxa SBS da James Taylor ayaa sheegay in SBS to ay tahay mid bixisa ama laga helo waxyaalo u qalma ama u dhigma lacagaha canshuur bixiyasha Australia oo qayb ahaan iyagu bixiya ama maalgeliya warbaahintan. Waxaan haynaa macluumaad ama informationki ugu badnaa taariikhda oo dhaqamada kala duwan marka loo eego taariikhda warbaahinta dalkan Australia oo 60 af ku baxa, ayuu yiri. Mid ka mid ah 60-kaas luqadood waa Tatum oo lagu soo daray idaacadda SBS ta 2023-dii. Tatum waa luqad looga hadlo jasiiradda Timor oo dad badan Australia ay ka soo galeen kadib dagaalkii sokeeye iyo duulaankii ay Indonesia ku qabsatay jasiiraddaasi 1975-tii. Timor Leste ayaa xorriyadeedii dib uga heshay Indonesia 2002-dii. Haddana raadiyaha SBS ta waxaa ka baxa 60 luqadood iyo weliba waxaa laga dhageystaa online-ka iyo weliba telefishinada. Australiana waxaa deggan oo ay hoy u tahay dad kala duwan oo ku kala abtirsada 300 oo qowmiyadood oo adduunka oo dhan ka kala yimid.
Idin wargayn leenahay mar kale. Haddana waa wararkii toddobaadkan ee Australia iyo caalamka intiisa kale.
Daraasad weyn ayaa lagu ogaaday in ka badan mid 3 nin ee Australiana oo daadood u dhaxaysa 18 ilaa 65 ay mar uu noloshooda rabsho ama gacanka hadal kula kaceen qof ay nolosha wadaagaan sida xaaskooda oo kale. Warbixintan ay samaysay macadka la yiraahdo Australian Institute of Family Studies ayaa waxa ay markaasi su'aalo weydiiyeen sanadihii u dhaxeeyay 2013-2014 kadibna 2022-kii waxa ay ku ogaadeen in ay aad u korodhay rabshada tacadiyada lagula kaco haweenka. Shaqaalaha Australia ee qaata mushaarooyinka ugu yaray qofka sharciyan mushaar ahaan loo siin karo ayaa waxaa mushaarka loo kordhinayaa hadda 3.5%, waxaana go'aankan gaaray hay-adda shaqada iyo shaqaalaha ee la yiraahdo Fair Work Commission. Isbeddelkan ayaa waxa uu saameyn doonaa ayaa la yiri 50 qof ee Australiana oo shaqaalaaba mid kamida laga bilaabo 1 bisha Luulyo ee soo socota. Tanya Plibersek oo ka tirsan xisbiga Labourka ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in senatorad laga soo doorto gobolka West Australia oo la yiraahdo Dorinda Cox ay ka soo goosatay xisbiga Greenka ayna ku soo biirayso xisbiga Labourka. Wasiiradda adeega bulshada ayaa ABC-da waxa ay u sheegtay inay aad u sugeyso in gabadhani ay markaasi xisbigeeda waa xisbiga Labourka ku soo biirto. Dhanka galana hogaamiyaha cusub ee xisbiga Greenka Larissa Waters ayaa sheegtay in inkastoo ay ka xuntahay go'aanka ay senatoradani uga goosatay xisbiga Greenka, haddana wax cadaawada aysan u haynin. Miss Cox ayaa waxa ay ahayd wakiilada keliya ee xisbiga Greenka ka tirsan ee ka soo jeeda bulshada Indigenouska. Waxay sidoo kale noqonaysaa haweeneydii labaad oo ka soo jeeda bulshada Indigenouska oo ka goosata xisbiga Greenka, kadib markii hore ay Lydia Thorpe oo hadda madax bannaan ay hore uga baxday ama iska casishay xisbiga Greenka bishii Febraayo 2023-dii. Nin lagu soo oogayay dacwooyin la xiriira weerar uu ka geystay dad isugu soo baxay gobolka Colorado oo taageerayay dadka Israa'iiliyiinta ee Qaza lagu haysto ayaa hadda waxa wajahayaaba la yiri in xabsi abad lagu xukumo. Maxamed Sabri Saleeman ayaa lagu eedeynayaa inuu isticmaalay walxaha ama qalab olol siidaya una ku weeraray dadkaasi. Dadkaasi la weeraray ayaa ahaa koox isugu timid inay dadka tusaan ama ishooda tusaan dadka la haystayaasha ee Israa'iiliyiinta ee Qaza lagu haysto. Ninkan oo 45 jir ah ayaa la horkeenay maxkamad ku taala Colorado, waxaana lagu soo oogayaa dacwooyin kala duwan oo ay ku jiraan isku day dil. 8 qof ayaa weerarkaasi lagu dhaawacay. Ra'iisul wasaaraha Poland Donald Tuskina waxa uu ku baaqay in baarlamaanku uu codka kalsoonida u qaado kadib markii Carol Novrovsky oo ah nin aad u jecel Donald Trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha xiga ee dalkaasi waa Poland. Ninkan 42 jir ah ayaa ku guuleystay doorashada kadib markii uu ka soo horjeestay ajendayaasha hor socodka ee dowladda oo ay ka mid yihiin arrimaha haweenka, ilmaha iska soo tuura, iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka isku jinsiga ee isguursada ee LGBTQI+ loo yaqaano. Waxa uu ku guuleystay wareegii labaad ee doorashada dhacday maalintii Axad ahayd isagoo helay 51% codadkii, halka 49% uu helay ninka ka tirsan xisbiga Ra'iisul Wasaare Tusk. Dowladda Mareykanka ayaa waqti u qabatay dalalku inay la yimaadaan ama heshiis la gaaraan canshuuraha tariffska la yiraahdo dalka Mareykanka. Maamulka Donald Trump ayaa u qabtay berita oo 4 bisha June ay tahay 4 inay tahay maalinta u dambeysa ee dalalkaas ay soo gudbiyaan heshiisyo ama qaabka ay canshuurahaasi u bixinayaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa doonaya inuu heshiis ganacsi la gaaro dalal aad u fara badan 5-7 ee soo socda. Ninkii labaad ayaa lagu soo oogay dacwo ku saabsan waxa booliisku ay ku sheegeen dil arxandara oo ka dhacay magaalada Sydney, kaasoo ka dhashay sida booliisku ay sheegeen muran ku saabsan amaandooriye markaasi la yibinayay. Dacwooyinkan ayaa ka imanaya kadib markii meydka nin laga helay xaafadda Croydon Park ee magaalada Sydney habeenkii Isniinta ahaa. Waxaa sidoo kale la xiray nin 32 jir ah oo goobta markaasi loogu yimid, kadibna lagu soo oogay dacwo ah dil. Christine McDonald oo ka tirsan booliska gobolka New South Wales ayaan bixin faahfaah ku saabsan sababta booliisku uu aaminsan yahay in dhacdadani ay la xiriirtay iibitaanka maandooriye oo markaasi la isku afgaran waayey. Waxay kaloo sheegtay inay xaqiijinayso oo keliya in nin labaad markaasi isagana dacwo dil ah ama eedo dila markaasi lagu soo oogayo. Premierada gobolka Victoria Jacinda Allan ayaa ambaareysay koox ka kooban kooxaha la yiraahdo neo-Nazis ama Nazi-inta cusub oo isugu soo baxay isuguna yimid xarumaha dukaanka ee Northland ee magaaladan Melbourne. Dadkaas ayaa marka ay goobta isugu yimaadeen waxay la soo baxeen calan, halkaasna ku furfuray calankaas oo ay ku dhignaayeen erayo iyo kelmado cunsuriyad ah. Premiereta ayaa sheegtay in habdhaqanka nimankaasi ama dadkaasi ay ahaayeen wax laga yaqyaqsado, waxayna ku tilmaantay kooxdan kuwa fulayaala oo doonaya oo keliya inay dadka handadaan, sidoo kalena ay nacayb bulshada dhexdeeda ku faafiyaan. Waxa ay sheegtay in shuruuc adag oo ka dhana fidinta nacaybka ee gobolkan Victoria ay dhaqan geli doonaan bisha September, kuwaas oo booliska siin doona awoodo dheeraada oo ay wax kaga qabtaan dadka faafinaya nacaybka iyo cabsida bulshada dhexdeeda lagu abuuro. Kooxdan oo loo bixiyey ama la yiraahdo National Socialist Network ayaa ka dambeysay kadib markii shopping centerkaasi Northland bishii la soo dhaafay ay isku dagaaleen kooxo dhalinyaro oo iska soo horjeeda, taasoo keentay in xarunta oo dhan gabi ahaanba albaabada la isugu dhufto. Sidoo kale waxay dhashay in gobolka ama maamul goboleedku uu si degdeg ah ama islamarkiiba mamnuuco gaditaanka bangadaha ama waxa mashiitiga loo yaqaano. Aan Ali oo ah wasiirad cusub oo dhowaan Labourku uu dalacsiiyey golaha wasiirada ayaa sheegtay in bulshooyinka dhaqamada kala duwan aysan keligood mas-uuliyadda ka saarnayn isu haynta ama wadajirka bulshada ama waxa social cohesionka loo yaqaano. barnaamijka dhaqamada kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu si gaar ah diiradda ugu hayay arrintaas iyo dagaalkii Israa'iil iyo Xamaas intii lagu jiray muddo xileedkii koowaad ee Laybarka talada uu hayay. Anthony Albanese ayaa sidoo kale ergay gaara u saaray wadajirka bulshada ama arrimaha social cohesionka sanadkii lasoo dhaafay, inkastoo jagadaasi aysan sii soconayn baarlamaankan cusub. Titoresa Ali, oo hadda hogaamisa xafiiska dhaqamada kala duwan oo hoos yimaada wasaaradda, ayaa sheegtay inay jiraan walaac waqti dheer soo socday oo ku aadan sida loola dhaqmo bulshooyinka qurbi joogta. "Mana doonaynaa," ayay tiri, inaanu aragno in kooxahaasi kala duwan ee bulshooyinka ay iyagu u qaataan ama qaataan mas-uuliyadda sida dadka reer Australia ay u wada dhaqmayaan ama u wada noolaanayaan.
Social cohesion is about everybody. Making multicultural communities solely...
Wada jirka bulshadu cid kasta ayaa mas-uul ka saaran tahay, ayay tiri, in bulshooyinka dhaqamada kala duwan keligood mas-uul looga dhigo wada jirka bulshada. Waxaan qabaa inay keentay fikrad ah in bulshooyinka dhaqamada kala duwan culays gaara la saaro ayna mas-uul ka yihiin wada jirka bulshada ama waxa loo yaqaano social cohesionka. Hogaamiyaha mucaaradka Tasmania Dean Winter ayaa muushin kalsoonia ka keenay premierka gobolkaasi Jeremy Rodcliffe. Wuxuu sheegay in muushinkan laga doodayo haddii xildhibaano ku filan ay taageeraan. Muushinka ayaa u baahan taageerada xisbiga Greenka iyo saddex ka mid ah xildhibaanada madaxa bannaan si muushinkaasi uu u ansaxo. Laakiin Miriam Beswick iyo Rebecca Pentland oo ah xildhibaano madax bannaan ayaan iyagu taageersanayn muushinkan uu Labour ku keenayo. Miss Beswick ayaa sheegtay in tani ay bilaabayso qalalaase siyaasadeed.
The crossbench are not Dean Winter's little puppets. He can't just try and make us...
Xildhibaanada madaxa bannaan ma aha, ayay tiri, boombale uu Dean Winter ku cayaaro meeshu doono u jeediyo. Iskuma uu day karo, ayay tiri, waxa uu rabo inaanu anagu u samayno waa inuu wuxuu rabo u caddeeyo shacabka Tasmania haddii uu rabo inuu noqdo premierka soo socda ee Tasmania, ayay tiri. Runtiina ma uu caddayn inuu haysto wada shaqaynta xildhibaanada kala duwan, ayay ku dartay. Shan xubnood oo ka mid ah kolonyo qaramada midoobay oo gargaar waday ayaa lagu dilay dalka Suudaan. Qoraal ay si wada jira u soo saareen barnaamijka cuntada adduunka iyo UNICEF ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday kolonyo ka koobnay 15 gawaarida xamuulka ay ka dhacday meel ku dhow magaalada El Koma ee gobolka waqooyiga Darfur. Kolonyadaas oo isku dayisay inay gaaraan magaalada El Fasher kadib markay ka soo kicitimeen Port Sudan oo 1800 kilomitir u jirta. Qoraal aan am halkaas aan ku celiyo qoraalka laguma sheegin cidda mas-uulka ka ahayd weerarka, laakiin kooxaha ku dagaalamaya Suudaan ayaa midba midka kale ku eedeeyay weerarkan. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in kolonyadan ay ahaan lahayd shaxnadii bini'aadnimo ee ugu horreysay ee gaarta El Fasher muddo sanada intii uu socday dagaalka sokeeye ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda RSF.
The agencies were negotiating access to complete the journey to El Fasher when it was attacked.
Hay'adda qaramada midoobay waxay ka wada hadlaysay oo kala hadlaysay kooxahaasi sidii loo ogolaan lahaa inay safarkooda ku gaaraan El Fasher marka la weeraray. Dariiqa ay kolonyadu maraysana hore ayaa loola wadaagay kooxaha goobahaasi ku dagaalamaya oo ku sugan, wayna la socdeen meesha gawaaridu ay marayaan. Qaar badan oo ka mid a gawaaridii xamuulka ee gargaarka waday weerarka ayaa lagu gubay, ayuu yiri. Alaabtii gargaarkana oo ay wadeenna khasaaro ayaa loo geystay, waana wax laga xumaado in gargaarkaas uusan gaarin dadkii rayidka ahaa ee aadka ugu baahnaa, ayuu ku soo gebagabeeyey hadalkiisa Stephen Dujarric oo afhayeen u ah qaramada midoobay. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Israa'iil ayaa sheegtay inay bilowday baaritaan ay ku samaynayso weerar sheegaya in labaatan qof oo ku sugnaa goob gargaar lagu qaybinayo toogasho lagu dilay Gaza. Xafiiska xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay ee Geneva ayaa ku baaqay in baaritaan madax banaan lagu sameeyo dhacdadan, iyadoo inta ku dartay in cuntada oo laga horistaago dadka rayidka ah qayb ka noqon karto dambiyo dagaal. Laakiin afayeen u hadlay dowladda Israa'iil David Mercer ayaa sheegay in maamulayaasha Israa'iil ay baarayaan waxa dhacay, kuna adkeysanayaan in weerarka sheegaya in dad rayida ay dhacdo taa la mida lagu toogtay xaddii ay tahay been abuur ay Xamaas samaysay. Waxa uu dafiray in dad rayida la beegsaday.
The IDF is doing everything in its power to allow Gazans to get to...
ciidanka difaaca Israa'iil ama IDF waxay sameynayaan wax kasta oo awooddooda oo loogu ogolaanayo reer Qaasa inay helaan gargaar binaadanimo. IDF ma hortaagna, ayuu yiri, in gargaarku gaaro Qaasa, runtiina waanuba dhiiro gelinaynaa. Xabada digniina ayay ciidan ku rideen, ayuu yiri, goobta gargaarka lagu qaybinayay, iyagoo ka jawaabaya khatar ay markaasu ciidanku dareemeen. Wasiirka ganacsiga China ayaa taageeray in xiriir dhiga Australia iyo China ay isu soo dhawaado mar uu kula shiray dhigiisa waa wasiirka ganacsiga dalkan Australia Don Farrell magaalada Paris. Wasaaradda ganacsiga China qoraal ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wasiirka Wang Wentao uu markaasi wada hadal kuola la yeeshay wasiirka iyagoo ku sugnaa labaduba darafaha shirka OPEC wasiiradooda uga socda dalka Faransiiska. Wada hadalka labadan wasiir ayaa waxa uu ku saabsanaa ayaa la yiri sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka dhaqaale iyo kan ganacsi ee labada dal u dhexeeya waa China iyo Australia. Mr. Wang ayaa la sheegay inuu Senator Farrell u sheegay in labada dal ay tahay inay sii kordhiyaan iskaashigooda dhanka isgaarsiinta, sidoo kalena ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dalalka gobolka. Waxa uu sidoo kale sheegay inay tahay inay si wada jira markaasi u ilaaliyaan nidaamka ganacsiga caalamka, iyadoo nidaamkaasi uu wajahayo waxa uu ugu yeeray caqabado oo aad u adag oo ka timid, ayuu yiri, dalal iyagu si gaar u doonaya inay keligood markaasi ganacsi gaara samaystaan, taasoo uu la jeeday ayaa la yiri. Dhibaatada ganacsiga caalamka ee ka dhashay tariffskii ama canshuurihii uu madaxweyne Donald Trump ku soo rogay dalal badan oo adduunka ah. Qarax la aaminsan yahay inuu bambaano ahaa ayaa ugu yaraan laba qof waxa uu ku dilay macbad katoliku ay ku leeyihiin caasimada dalka Uganda ee Kampala, iyadoo dadka diintaasi katolika aaminsanay halkaasi isugu yimaadeen si ay u xusaan waxa loo yaqaano maalinta shuhaadada. Maamulayaasha ayaa sheegay in labadan qof looga shakisanaa inay yihiin koox fallaaga, mid ka midana uu ahaa haweenay markaasi nafteeda haligtay oo iyadu isqarxisay. Afayeen u hadlay ciidanka Uganda Chris Magesi ayaa sheegay in labadan la aaminsan yihiin inay xiriir la leeyihiin koox markaasi fallaaga ama mucaarada oo la yiraahdo Allied Democratic Forces oo fadhigoodu yahay markaasi dalka Congo, sidoo kalena xiriir la leh kooxda Islamic State, kooxdaasi oo horay u sheegatay mas-uuliyadda qaraxyo hore oo dalkaasi ka dhacay 2021. In ka badan 100 maxaabiis ama dad xirxirnaa ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Karachi ee koonfurta dalka Pakistan kadib markii dadkaasi laga soo saaray goobihii ama qolalkii ay ku jireen kadib markii la dareemay dhul gariir inuu halkaasi ka dhacay. Booliska deegaanka ayaa sheegay in 216 maxaabiistaas ay xabsiga ka fakadeen xabsigaasi oo ku yaala caasimadda gobolka Sin province la yiraahdo. Mid ka mid ah maxaabiista ayaa la dilay, dhowr ka mid ah saraakiisha amnigana waa lagu dhaawacay kadib isxabadeyn dhexmartay maxaabiista iyo askartii wardiyaasha ahaa. Dadka baxsaday ama maxaabiista baxsaday ayay booliisku sheegeen in 78 ka mid ah dib loo soo qabtay. Ziaul Xasan oo ah wasiirka arrimaha gudaha gobolka Sin ayaa sheegay in maxaabiistaasi xabsiga ka fakaday ay timid kadib markii laga sii daayay goobihii ay ku jireen iyadoo amnigooda la ilaalinayo kadib amarkii markaasi dhul gariirka la dareemay.
We are celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact.
Did you know that in 2007, world leaders, including US President George W. Bush, gathered in Sydney for the annual summit of the Asia-Pacific Economic Cooperation?
Facing thousands of protesters and under the strictest security Australia has ever experienced, the politicians discussed ways and means to create a free trade area in the Asia-Pacific region.
It was also the year SBS Radio launched the Asian Pop Show, a forerunner of Pop Asia.
The 24-hour digital music show featuring the latest news and tracks from Asian pop artists is now one of the hit programs on SBS Radio.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
SBS, celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1994, Australia's population was over 17 million, almost twice the size it was at the end of World War II? And immigration from many countries had contributed strongly to that growth. Most immigrants came from the UK and Ireland, then Hong Kong, Vietnam, New Zealand and India.
It was also the year when, on Australia Day 1994, SBS Radio launched its national network, reaching almost 90% of the Australian continent.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
halka aad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS Dana waa qayb ka mid ah qaybaheennii barashada afka Ingiliishka.
Learning English helps me prepare for the birth of my baby.
Hi, welcome to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect. SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia. My name is Nikki, and like you, I'm always excited to learn new English words and phrases to help me make my way around Australia as a resident, worker, wife, and mum. And speaking of being a mum, what a journey it has been. And that journey began with my pregnancy and all the new English words and phrases I had to learn to talk about it to health professionals and even my friends. So if you're expecting, meaning you are pregnant, or if you have anyone in your life preparing for the birth of a baby, you might get into a conversation just like this one between sisters Grace and Stella. Grace tells her sister Stella that she is pregnant.
I've got some really exciting news to share with you. We're expecting.
Oh, wow. Congratulations. How far along are you? When's your due date?
Stella asks Grace how far along she is in her pregnancy and when her due date is. These are two very common questions people ask when they find out that someone is pregnant. To ask someone how far along are you usually means how many weeks or months pregnant are you? When someone asks these two questions, a pregnant woman can reply,
I'm in my second trimester, so finally the morning sickness has eased off. I'm due in July.
A pregnancy is divided into three trimesters. The first trimester is the first 3 months, and a time when morning sickness, or nausea and vomiting, is particularly bad. A woman commonly has less nausea and more energy during her second trimester. The third trimester, that is, the final 12 weeks of the pregnancy, she can feel rather heavy as the baby grows bigger. As a woman gets closer to giving birth, her friends and family might throw her something that Stella is about to mention.
Okay, I'm throwing you a huge baby shower.
A baby shower is a celebration that people prepare for an expectant mother and or father before a child is born. We say that we throw a baby shower just like we throw any kind of party. The term baby shower comes from showering the mother with gifts and love. Let's listen to that whole conversation again.
I've got some really exciting news to share with you. We're expecting.
Oh, wow. Congratulations. How far along are you? When's your due date?
I'm in my second trimester, so finally the morning sickness has eased off. I'm due in July.
Okay, I'm throwing you a huge baby shower.
Oh, what fun. I remember the baby shower I had for my first baby. We played a lot of fun games, and people brought so many wonderful gifts to prepare for the arrival of my little one. You know another thing I did to prepare myself for my baby? I took an antenatal class. An antenatal class is a class that a pregnant woman, and often her partner, can attend to prepare for the birth of a child and parenthood. You'll learn practical lessons on a whole range of things that is important to know, such as breastfeeding, swaddling or wrapping a baby with a blanket, and changing nappies. Let's listen in on another conversation between two moms attending an antenatal class.
It's so exciting to finally take part in this antenatal class, isn't it?
I know. We're so lucky we're part of the catchment area for this hospital.
The term catchment area is something that you'll hear a lot in Australia, whether or not you are going to have a baby. If you live in a catchment area for a school or a hospital, it means that you're allowed to use the services of that school or hospital. The catchment area for a hospital can also be called a health service area. It is made of suburbs that a particular hospital or health institute serves. Usually, the closest public hospital to where you live will be the one that serves your area. Mum 1 agrees and replies,
"Yes, my sister had her baby here as well, and she said that the midwives and doctors are amazing."
While we're all familiar with doctors, midwives are very important people you'll be meeting during your pregnancy. A midwife is a health professional who is trained to support and care for women during their pregnancy, labor, and the birth of their babies.
Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ciid mubaarak ayaanu leenahay mar kale. Wararkii idaacaddeen caawana waxa ugu waaweynaa nin Australiana oo lagu xiray Bali isagoo lagu eedeynayo dambiyo la xiriira maandooriye. Waxaa la xaqiijiyay in nin Australiana oo injineer ah oo magaciisa la yiraahdo Robert Peter laga sii daayay xabsi ku yaala Iraq. Ninkan ayaa 2022 lagu xiray dalkaasi kadib muran qandaraas oo dhexmaray isaga iyo dawladda dalkaasi. Koox Mareykana oo ka shaqeysa gargaarka binaadnimo ee Qasana waxay sheegtay in laba xarumood oo gargaarkaasi lagu qaybiyo markaasi dib loo furi doono. Indonesia iyo Australiana waxay wada sameyn doonaan dhowr tus military oo si wada jir ah ugu sameyn doonaan jasiiradda la bariga dalkaasi. Idaacaddeena caawin intaas aan ku soo gabagabeynaynaa. Waa aniga oo ah Xasan Jaamac oo leh intaas iyo nabadgelyo iyo ciid mubaarak mar kale.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.